ZLatestMusic.com.
Mwachita shanya po. Kanina.
Toela, toela.
Andala mama.
Hawaiyo. Hawakusa tena chumina warupura mufira muche kwa teako.
Mother man.
Yeah. Mani uzamusi etani. Nango witani. Yeah. Oyo ine onate mwainye.
Up on my quiff, quitting the fun, jump on Gotaro, I got no shine, my touch, and shall I the bag, what's padding on my capuku, then the guy, the game, Guru's Katura, yeah, get it away.
Kawa, 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 kawa,
kawa,
kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa, kawa,
kawa, kawa,
Shifuayo Bambi is the one and only. Ungo fusha wino palenga ndi lonely. Just one touch from Johnny. Nishi mubongo, brain in a blown. Ngani mo 18 na mo shock kwenye kupwa. Shakubepe, don't fuck kupwa. E type ninga chita introduce kulupwa. Cause uteti tapala na kona kulupwa. I'm so into him sana. Ngambala mina na mutole lomo sana. Nanguba nga nyenda pala mwako zinadisanga mwaka. Wishikandalama
Mani uza musi ya Tony. Nango with Tony. Yeah, wewe neo nake mwaine.
Kekwewa, imbinga pumwe kwef kuti Kupan chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Shara ite bag, wasi paringu makapuku. Denteka iteke nguru shikatuleke. Yeah, get it away.
Kawa, 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 kawa.
Get it away.
Tawala, mendela pafupi my sugar banana. Skele yanko siya bafana. You know I'm a fly chick, uno manana. Leva ni chimpono ambalala. Alete stalishi watuntutu. Alefya chitato we pupupu. Supu dedede la suti kosi. Wewe na kutasha pona ma inlozi. Pani uza musi ya Johnny. Don't go out with Johnny.
Mika pumwe kwef kuti Kupan chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Shara ite bag wasi paringu makapuku. Denteka iteke nguru shikatuleke. Yeah, get it away.
Kawa, 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 kawa.
Get it away.
Sawa, 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 kawa, kawa. Tuwana. Lode boy, lode boy. Nina chiseka nchicheza nchireka nchitaruka. Ukunkanyo fona temwa mwisho nchitaruka. Ifyo chimono kunkanyo kureka reka. Elo nishi efona temwa nireka reka. Nuwe wonani wana nani. Elo wiso ni nani chibesha ntenka. Nuingeleke fini nani. Ela leka chifule mwapani ambo kushana. Fona five ito ela kaila ukuna shana.
Nekwewa imicho pamucho pokozi. Pokozi sopu ya mbusi. Too much sauce yangu tatereza. Get it away. Yatinja kumushi. Wala kalare karua. Halare.
Get it away.
Chilo wacha vireke kuhiteteshe. Supu njito reshe. Apwene katuroleshe. Risha puna sukuru tum. Nero vike poka boom. Uleke tu akte fium. Baka varirati.
Mani uza musi ya Tony. Nango with Tony. Yeah. Oyo ineo nakte mwaine.
Mika pumwe kwef kuti Kupan chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Shara ite bag wasi paringu makapuku. Denteka iteke nguru shikatuleke. Yeah, get it away.
Kawa, 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 kawa.
Get it away.
Sawa, 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 kawa, kawa. Tuwana.
Mudinga atishan kukabanda. Bana nkole wana suko kuka ulanda. Managers bangi ela chesta ulanda. Niga tigeni kasalanga. This quest to breathing. Shy D bashimata bachilanga. Build dollar. Young beats pa mabanga. Eh.
Dami bora, dami bora.
Lipa sangwa makita. Ningoma. Namasis. Ekubo kushana.
ZLatestMusic.com.